dhowaanahay tii markii xafiiska dowladda hoose magaalada Baydhabo ku batay warqad ka xusanay in uu ku faa'iideysado kuraan shirkado iyo kambaniyada ku hawlgalow magaalada Baydhabo dhismo wadada halbowlaha ee magaalada ay ku bilowdaas afar doodka waana seedas ilaa iyo maayo fulka waliba nasiyada handho waaye daraawlada wadaayaan baawarta shal dowan ee ka shaqeeyo magaalada Baydhabo jidku inta badan dadka adeegsado ama ba isticmaalo marowshi way ku hadleena in iyo kulukulumayeen dhibaatooyin fara badan sababa la xiriira burburka ku muuqda dartiis aanu ku mid ah bulshada magaalada gaar ahaan daraawlada iyo way ku hadalena iyo siyaasadeed handho waayaan reedan dhisowka laga soo biyo doona jidka halbowdhagan ee magaalada Baydhabo.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Wadadan oonahay halbowlaha magaalada oo maarangnayda faritoodka dhiyaasoontan ideedi iyo onahay aargadan dareera saxamar hijeen sooda wadadan aan la dhisahaye iyo maarangnayda hati dhigahayna idkasta oonahay gaanku jey sidaas wadadan dhisowje ideedi laangmaasinin maasha allah waan ka faraxsanna una maadaama una baawreeyana maarangnay jidkan iil badan hanan oon gaabna bilaanta oo maarangnayda u reeytay wadooyinkan marahayta shacabka dhon eedanka dhibinin saas daraadiya ideedi laanka faraxsanna wadadan oo la dhisaayna in waan ka maasinin inta ku qibgaada wallahi eeda muhiimiga ta wadadan wadoon ka doorsadaano bamale wadooyinka meelo kale la marsiinin ku bedelanta wadadan oo tan oo magaalada faritoodka galaas oo wadada hamar ku kooyti ata magaalada hadii ba tambalan dhisna may argaane una in wal la dhisi banjan sababta may ba magaalada laanki hamar ku kooy jidkii si toos mar la jidkan saas daraadiya marka idkasta idii laamigun dhisaas eedeeda laan maasinin dhamaantiyo
jidki way hanaanti munofeel hanaanti walan dhisay maana sawtu nin ilaay bar jiro laabin saaraa banga amni wada on maney dhiswaay laamu way ideeda ka baa ilaayada ee way afritoodka lan dhisaa amala bajajin hadii una dhiba ka qabna maana laamu ay jidowsad maro na dili maana amay ko astana madaweena anti oo jidkan maana aad ee dandirooda dhishal tuura anoo bawsi dheema roob rooba tan maana aad mooto danti imi ka ba kornoon kanteliyan mootiyal oo may wadanaa baambi ay wadane jidkan bawsi dhaniyo sumela zaid tanasdor ma tamam ko ka digan firi firi aad ka gaadan maana
mar rahim horto eediyadan ka faraxsana wadadan dhisitaanshe mar hore ay tinin dhisa markan eediyadan ka faraxsana laamugi oo halbowlaha magaaladu ki ha marku kooy meelaha maraayo quruxdi magaalada ay tin mar hore ay tinin dhisa kulli eediyadan ka faraxsana dhisitaanka dal dhisaay kulli maamulka nan mahadeliyan wallahi horto faa'iido aan kale aan in qoys maleel laakin wadanka la dhisay buu farxad ay ngata ma kala meelaha wadanka ee markan farxad ay ngata
assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magaay usan alaare wadadan oo ideedan soo tooy lagu baas maraas anilayn dhis ya fadaana dad ka dhisaan maadan ku nagaana dadkan oo maana wadadan ka shaqeeyo jagjaga ka badatay laamig anil safal la soo fadaan wallahi nadiif andi libdelo fadaana jidkan nadiif la ka dhiga aadi mahadii ee mahadiyoon ku nagaan oo ka rafaadni dadka tumungum bese haasan le karaan oo shidaalka oo jidinka baawayo jidkaasi oo alaamaran jeed isku toome arkan ani safayl la soo fadaan magshal dunyada jidkan ga jaga jag baraan oo maana 97 meelo maraas dhon hadii aad idiga dajiidi iyo fooladaas leh anaga oo mawlaas gurdaas arkan dhabkaasan haysa anilayn la soo fadaan
wallahi ma sha Allah in ka faraxsan inta jidatay la dhisa ma dhawaay intii oo jidatay dhisay sidii in ka horeen way wada dhisi feesiyalkii kali wada dhaman marka may rajay hadan intii la dhisa doono in feesidii wala dhaman wal kasta maana mar hal mal ma isla wada dhisi kor aqabo badan ayaa la markan haani oo la hadhay way wada dhisi haani hada dhamanna way wada dhisa laakiin may ku rajaynaa gudoomiyaha degmada watiin may ku rajaynaa tuusiin wadadan dheerniin dhisa kulli ka jarta budgetka ka jara iyo jidki cunay maraay walaan dhon maanaa in aragay marka may ku rajaynaa siin intan tan in dhisa hanaanu tuun waa dhisa intan in dhisoy maanaa maadaama in wadanka isu dhon isku mid leeyay meel bal ha dhisa laakiin hadda maanaa yaani wadadan wada qurux badan oo lama hayway nagadaasan in kuwelo rajaan ho ilaahay indin yaani tan lama aadna ma yata meen kamaad nagaarta gudoomiya degmada watiin yang maad naga meega maad nagay maadaama wadad simaada jarna heligii hore intuus laakiin gudoomiyaha nagad wal badan yaa ku bedelay oo kumada wadiyalka jidate an kamaad nagaan yaani haddana may rajay intuus leenin roog gudoomiyaha kalneen ka koyn